Mwami wa Kabaka Owessa Zabuddu Pookino Kyebazinga Kalya Masaka Jude Muleke yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka Ssebwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri eyalengerera ewala n'atandikirawo abaana abato amasomero aga nassale mu masaza ag'enjawulo kyagambye nti kyakwongera okutumbula Buganda ne Uganda. Pookino Jude Muleke yeebazizza abazadde abazizzaayo abaana baabwe ku masomero n'agamba nti bano baanukudde bulungi ekiragiro kya Beene eky'okusomesa abaana mu Buganda ne Uganda. Yeebazizza abazadde abatutte abaana mu ssomero ly'Obwakabaka erya Pookino Nursery School n'akinoganya nti ekigendererwa eky'amasomero gano ag'Obwakabaka kwe kulaba nti buli muzadde alina abaana abatuuse okugenda ku ssomero afuna omukisa ogw'okubasomesa.
Ndi musanyufu okulaba nga abaana bangi bazze abakadde n'abapya. Nga bwe mwamanyirako Ssaabasajja Kabaka yatuwa okutandika amasomero ago ag'abaana abato okuva ku myaka 3 okutuukira ddala ku myaka 6-7 kubanga kakati we twogerera n'ekibiina ekibereberye primary 1 nakyo kitandika era abaana tulina essanyu nti bagidde ddala mu bungi.